angisakwazi nokula angkwani isukula la sithandwa sa ngangivala mehlo ngibona ubuso bakho sengizwile ngiyasha kulomlilo wothando. I can't wait any longer, in fact I can't wait anymore. That is why I say pendule ngiyasha mna ngiphendule kubuhlungu kulinda pendule ngikunika uthando lwami ngiphendule kubuhlungu kulinda amehlo akho athe uzu amhlophe nke aboyizela ngenhlonipho indebe zakho nxa ukhuluma ziveza la amazinyo akho afana nongqwaqwane lapho mamatheka inhliziyo yami ithi gidi sifanele nentombi hayi cha sifanele nentombi hayi. Can't wait any longer, in fact I can't wait anymore. That is why I say ngiphendule ngiyasha mna ngiphendule kubuhlungu kulinda phendule ngikunika uthando lwami ngiphendule kubuhlungu kulinda phendule wangiyasha mna ngiphendule kubuhlungu kulinda phendule ngikunika uthando lwami Mr. ngiphendule kubuhlungu kulinda. Ngifuna ukukwenza umama wekhaya, khaya lami, khaya lami. Ngifuna ukukwenza umama wengane zakho. Ngihleli njalo njengeguqile phansi, ngicela kumdali, ngicela kumdali, anginikeze umuntu ofana nawe. Pendule ngiyasha mna ngiphendule kubuhlungu kulinda pendule ngikunika uthando lwami ngiphendule kubuhlungu kulinda. I can't sleep each time I try to. You appear with your angel.
angelic smile and to step it off. And when I look at that picture of yours framed up here in my mind every night, those beautiful eyes staring back at me make it seem like you wanna whisper something so sweet. I'm actually surprised that at this time of my life I can still feel butterflies.